Zwap.com.
Ndirinde mafunzo oti sindinga kwanite kuayanga oti mayango ake aikuseri kwa moyo apambo vanga ndimafuna ntawaona so ali ndi moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira maremu amai vanu makolo ena amalila kakumbukira kira mwana wao adatsokora ena tikulakalaka one time titango kumana nzo ndi my best friends inde malemba atikuli moyo wina wamuya ya kumwa mbako kumanga tindi zoteka tikamadza pita akati chingamire tikamadza pita akati chingamire otitsiva tikamatsa pita akati chingamire apalewa tikamatsa pita akati chingamire hey. Pamene atati ndimo kumbukila kuwaganizila pena ndimalila pamene koko ndimadza waona atafala kolona wapo ndititetai mafunzo muntima popanda mayango koli ndinendeka ndirindi mafunzo popanda mayango koli mayango anga ali kuseikwa moyo Nisada lake lake po Atango mwona nso wina wache Alinde moyo Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati chingamire Chikamata pita Akati chingamire Habale watu Chikamata pita Chikaura neto Dabale watu
Zwap.com.